kama inanisumbua.
Mapenzi yangu shakulevya kakuponya kakulevya tena. Huna hangover, rudi mama njoo kupenda sana. Hakuna kosa leongeleke, hakuna kisa kisa meki kwacho. Six in the morning, penzi wangu wakusauliki. Ahadi zote ntatimiza, ukitaka ndiga mkataba. Ntache shuli zote mradi uridhike, ehuba. Sina makando kando, sina tanyumba ndogo. We get down like this, bora ungeshika na zigo.
Sitaki kukusahau bonza swezi.
Forever,
sitapenda mwingine kama wewe.
Never,
muda wende. Singizi hauji, kila kitu ni steady love, dunia haizunguki.
Bora singa soma, ah, inaniumiza sana ma. Bora singa soma, ah, inanisumbua. Bora singa soma,